Omnipo, Namate so, Usi Kri Wem Saba, Sili Sili Weka Buri, Lina Mosi Diote, Ansi Fi Wem Wokozi, Ansani Lipo Fika, Asi fi we mokosi,
ijo chanzo,
chaku parangu, kapon di pom singo,
uli poli
tuli wa, usi fi we msalaba. Mokosi,
Bana
Bom Salaba,
Tina
Tole Wajeti,
Utaku
Jangwingi Yambinguni,
Amisi
Cho Jatanisa,
Usi
Piwe Salaba.
Damu
damu ni mwamoko.
Yeah.